akulira akakiiko akalondola ebyobulamu mu maka gobwa President Dr. Warren Namala asabye Paalamenti okuteekawo ebibonerezo ebikakali eri ababba eddagala mu malwaliro ga gavumenti nga emu ku nkola ey'okutaasa ababbi bano ababba eddagala lino. Ategeezezza nti emirundi mingi bano kubanga tewali kibakolebwako besanga nga bazzeemu okukola omuze gw'ogumu nekifiriza bannayuganda okufuna eddagala lye beetaaga ate ne gavumenti okufiirizibwa ensimbi. Kati yakulira akakiiko kano aka Paalamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti omubaka Alex Byarugaba amukusabye okugenda eri bekikwatako okulaba nti bino biteekebwa mu nkola. Namara okwogera bino yabadde alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti wamu n'abakulu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okwanja embalirira yaabwe eri mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027.